Amyuka nyine ntebe wa NRM wa Kampala eranga emeyo wa Kampala Central Salimu Uhuru Nsubuga awandikidde akulira ekitongole ekiddukanya Kampala ekya KCCA Sharifa Buzechi ngayagala wabeewo okunnyonnyola ku nsonga ekyalemesezza ekitongole kino kyakulembera okuteekesa mu nkola obutale obwa Sande obuwa abatembe y'omwagaanya nabo okukola ku nsimbi. Emabega ko KCCA yali yakiriza abasuubuzi babeeke enguudo ezimu ze baggala bakolereko emirimu gyabwe buli lwa Sande nabo beenogere ku nsimbi. Okusinziira ku Salimu Uhuru Nsubuga ensinkano gye baalimu ne Ssaabaminisita wa Uganda Robin Anabbanja bakkiriziganya enteekateeka eno eddemu okusibwa mu nkola wabula nga wakyaliwo abatembeyi abalaajana nti naye ato tebagiganyiddwamu. Salimu Uhuru agamba nti agala akulira ekitongole ki KCCA Sharifa Buzechi annyonnyole ku kye balowooza ku butale buno obugenda okuyamba abatembeyi abagobaganyizibwa ku nguudo.
Twavuddeyo era mbadde mu State House ne Madam Prime Minister ku nsonga ya Sunday Market, era mangu ddala twakanya Sunday Market eyina okuddako, era muntu yenna avaayo ng'ayogera ludicha ku ekyo gye twakanyiza, kuba nga mmeya kitukakatako oba KCC okupulaninga abatembeyi n'abasuubuzi okulaba asobola okubeera mu kibuga kino. But however, ekirwa asipanawo era mpandise ebbaluwa wa ED okulaba challenge yavuddewa